saaxiibaday inta hadda brosesska aanu socday wada hadallaan noo socday bisaraaxa qaar badanu waxay kuma faraxsana oo waxay jeclaa lahaayeen in midnimadii la adkeeyo oo la dhuujiyo oo si mowqif midaysan dowladda loola gorgortamo saasay jeclaa lahaayeen been lagama sheegi karo hase ahaatee annaguna waxaan u bandhignay duruufaha gaarka ahna haysta annagu diyaar uma nihin sida hadda galmudu ka dhacday oo kale dowladdii aan la hadalno iyo la hadli mayno in hirshabeelle ku burburto